VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf lakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoo dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii kan sanbataaf dilbataa irratti gabaasaalee torban darbe kana keessa dhiyeessaa turreerraa hanga tokkorra deebinee isin dhageessifna. Bulchoonni Itiyoophiyaa Masriif Sudaan hojii hidha lagaa Abbayyaa irratti wal falmii gaggeessaa turanii booda torban darbe as United States keessatti dhufuun mari'achuun isaanii ni yaadatama.
Hidha lagaa Abbayyaa ilaalchisee marii White House'tti gaggeessan ilaalchisuudhaan ministeriin dhimma alaa Itiyoophiyaa Obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi Abbayyaa Itiyoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniifillee bu'aa qabaachuusaa ibsuudhaan kun carraa nuti. Yaada keenya ibsuuf arganne jedhan Masriif Sudaan illee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran dhumarrattis walii galtee nuti irra geenye kana dura biyyoonni sadan marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama Itiyoophiyaanis kan barbaadamu jedhan obbo Gadduun.
የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን ለማስረዳት እድል ያገኘነው
ኢትዮጵያ ድዋር አፉቱን ታን ቢዮተ ሰደኒ ፍሌ ያደገመሳኔ አከብሰኒፍ ጫራከኒ ሰበባ አዳዳን ማሪን ደንቀማቱር የሮቶኩ ጋሪ ተኤ የሮካንሞ ሃል ቦደ ተርክፈታቱር ሃለ ጭማታ የንትፉፈ ኢትዮጵያን ሲደተሰና Akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itiyoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhati sun bishaan ergatti guutame booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadi jiranis miidhaan utuu hin rangayin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itiyoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf walii galtee irra geenyeerraa jedhan. Obbo Gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa 15 qabee itti fufa. Mariin teeknikaallee yeroo 4 geggeessamaa jedhaniiru. Ministeerri Bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itiyoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa Gamasaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp illee hunda keenya biyyoota sadanirraa namoota lama lama walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan. Kana keessa akka fakkeenyaatti fudhachuu kanan barbaadu hojiin hidhata kanaa xumurame anis isin waliin ta'e riivaanii kutuun barbaada jechuudhaan yaada xumuraa kennaniiru. Kanaaf adda addummaa jiru qulqulleessitanii hafuura walii galteetiin akka xumurtan kanas gochuuf haala jiru ministeerri maallaqaa walgahii hooggananiin keessumaa marii danqamaa jiru of eeggannoof hatattamaan akka xumuramu kallattii kaa'anii hafuuruma kanaan mari'annee jirraa jedhan. Hidhati lagaa Abbayyaa kiiloomeetira 2 dheeratu elektirikii meegawaatii 6000 maddisiisuuf kan male yoo ta'u Masriif Sudaaniif garuu danqaatti ta'ee ture waggoota hedduuf falmisiisaa kan ture dhimma hidhata lagaa Abbayyaa gara White House'tti fidame. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp ministeerota biyyoota sadanii waliin roobii darbe wal arganii jiran walga'iin isaanii kun dursee kan beeksifamelleen turre. Dantaa United States kan keessaa kan isheen qabdu maal akka ta'e ifaa miti White House ibsa kennuufillee tolan jenne. Gorsituun White House Kaaleen Koonwee kanarratti yaada kennuun fedhu jedhan pirezidaantiin Masrii LCC dhimma kana jaarsummaadhaan jidduu akka seenan Tiraampiin erga gaafatanii booda Tiraamp ministeera maallaqaa Stiiven Mnuchiniin dhimma kana akka hordofaniif moggaasanii jiru. Marii sana booda Mnuchin ministeeronni dhimmootii alaa amajjii bara 2020tti walii galtee rakka ga'an cicha qaban ibsaniiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsiif baankiin addunyaa marii sana kan taajjaban ta'uun illee beekameera. Biyyoonni sun amajjii bara 2020tti walii galtee irra yoo hin ga'in hafan jaarsummaan sadarkaa addunyaa filachuu malu Yuunaayitid Isteetsiin ala Raashaanis jaarsummaan gidduu seenuu akka dandeessu gaafattee jirti.
Akkaataa itti sabaa himaan yeroo walitti bu'iinsaa gabaasan keessatti nagaan dursuu qabaa jedhu ogeessonni koominikeeshinii.
Ogeessa koominikeeshinii kan ta'an obbo Gammachuu Baqqalee akkas jedhu.
Qabeessa turanii sirrii ture mirga sarbamu nama asiis achis jiru sirriitti walitti fidanii ilaalaa turanii gaazexeessonni biyya keessaa yoo itti aanaa fi shakkii ጆሊ ባዬ ኒ ሀለ ከናንጋባ ሳንቱር ይይ ጋዜጣ ሲቶኒ ባዬ ይሮ ባዬ ደርቱ ተቆ ዲግረኒ ደርቱ ቻካን ሴታኔ ሱጅራ ዲሞናይዜሽን ሲደሙ ከናፋኒ እንግሊዝ ፋቲም ወራ ኦፊ ወራ ጀራንዳ አኑሰና አሜሪካ ወራ ነጋ ከበኒ ወራ ነጋ ኢምፖርት ለብረኒ ሙልቲሱ ወራ ኢሳኒ ኪናኒ ወራ ካራጋማ ጅራንሞ አከሴታና ወረኒ አገሊታ ዘረኒ ኩነጋው ሙፍ
ኦቡገመቹ ዴሪሳ በርሲሳ ዩኒቨርሲቲ ሚዛን ቴፒፊ በረታበርኖተ ዲግሪ ሰደፋ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ ወረቃቆረን ኖይሳኒ ዶክተሩማ ኢባ ሚዲያ ነዋሳ ኢላልቸ ሲያሳረት ይቀቡ መተዱሬ ጀሩን ሆጀታጀሩ
ከሚዲያን በርባች ሲፎዴ ፈኖርክቹዳ የሮተ ኮተኮ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ኖዲ ፈኖ ጋራ የሮዳፍ ሲንገኑ ሰገነሞ ኡመሜፍ ቦርዮኪ ገልገላ ከም ቲቪ ባርግቱ ፌስቡክ ሪሞ የወከካሴ ማለከቱሬ ሃንገሳቱን ቤግን አውቶማቲክ ከነን ደበርሱ ለአመ ገማሎ ደረቁን ፌስቡክ ኒ አመብየኝ ከዚህት ባይናኑ ማጅሩ ዮነም ለማ ሩኩተሜ ለማ ይበለማ ሩኩተሜ ሲጆንዳ አመ ባይነ ታራት ማለት ዋንቲታ ይድራቹ ሲነገር ሲሰላ ፌስቡክ ኒ ኤግዛጀሬሽን ይቀባ ገሩሞ ኦዱ ሳቲ በርባድቲ አርገቻ ጅፍታ ይቻላል
ኡጉማ ጋዜጣ ሱማለ ከበጂን አከሚቲ ሰባይ ማሌ ፊ ጋዜጣ ስቶትኒ ሃሌቲን ኢሜሮ ረቲ ገባሱ ቀቡ ጀደኒስ ያደይሳኒ ለፈካው ሃዩሌን ኩነን
ሃለነጋ ፍትገባሱ ከልኒ እንደው የናዋና ፕሮፍ የሰከባት ለተቆፋቱ ከካቤ ሰተውቀባ ለታዳ አዳራ ሰተውቀባ ንካንሞ ሰብይተውቀባ ያደገሪ ተቆዮ ኪላማ ቆፈላሉን ቀ ንነረክኝ ጋር ወልጭ ወይት ተቆይሞ ይሮባጂ ወረ ወልጭ ቦንሰለ ጉባደ ከኒ ከባሰም ወረ ወልጭ ቦንሰለ ወሮ ማልት ይችላል ማልት ወመኒ ማልት አክየል ወልጭ ቦንሰን ኮሪ ከንታላ መቆፋውን እንደን ከንታን ሰዲ አሁጃጁ በተንዳ ገዲቤ ሰርሰቤቱ በጁ ባባጫ ይላል ሸገሪ ተቆ ዮካን ሰበባ ተቆ ዮካን ሞፉርቱ ገሪ ተቆ ቆፋ ዲሱን ጋቦቻ ፖርቱጋሪ ሁንግማ ሰባገሪ አዳዳ ኢላሸገሪ አዳዳ አመጭ ጋባ ኢላሸገሪ አዳዳ ይና ወፍቻ አመጭ ጋባሱ ፖፖጋንዳ እንደዎች ያረጋባንሱን ጋባንሱን ጋባሰሩ ጋባሳ ነጋ ሲዱ ደንደውታ እንይታርሞ ሐላ እዲ ፈቀኛ ቢና ሰርበሙ ምልከታለ ለማዮች ታቴ ሶስሪት ጋባሰሙ ጋባ ሐሊ ንትጋዙ ባይበርባች ሳት እቾኒ ንትፈየደሙ ሱራሊን ንትፈየደሙ አከወልቲ ቡንጅሱን ትጀባቴ ትፉፍታት ደግሞ አከከዲ ጫቡ አከወለሞኒ ነጋ ያደንታል ነገይሩ ባይበርባች ሳራ ሰነፉ በቴቱ አዲ ተስተርቱ ከንጋባሱ ከቡ ጅና ሐለ ከንጋባቴ ቴ ነጋሙ መቁደንታ
ሚዲያ ለሞቱማ ኦዴፈነውን ሶዋታን ሳጥሉፍ ጉማች መታሳኒስ ሐለቲን ባቹ ቀበጀለን ኦቡገመቹ ዴሪሳ አከጀዱ
ፌስቡክን አናከኮቲ አዋሰጫላ ሞቱማን ራፍሬ ደሙ ቀበጀደያለ ለፈውዱ ሲንጁሩ የገደፌ ብረገ የቃሙም ሞቱማ ካንካን ሆርዶፍ ደፊዱ ሰነተስከብይሱ ደንደው ተራራታ አማ የሮባዬ ዶክሲ ረኮንጅራቱ ጀደሙቱ ለምጁ አጅራነ ማሎን ተአጅረ ጀደሙ ቃሙን ከረሞቱማ ወሪ ነጋ ይግዱንስ የሮሳንዱ በተርከፈተን ድጅሩ የሮንኩኒ የሮ አከሲሚተም ሞቱማኒ ሐዋሳው ጅን ኮምፒቲ ጎቹ ዩአንደ ደሙለ ተፈከተሮ ሞባይሊን አርከፈት ቀበተ ጅራን ሙሪ አረብሻት ተውደንዳ ደርገ ጌሰ ሚራን ኦገለሙ ተውደንዳ ካም ፖስቲ ጎዱ ነምት ያዲ ሞዱጋ ፖስቲ ጎዱ ሞጅራ ባይ ዘ ዌይ ቢየከና ከይሰቲ አማ ነም ሁንዱማ ዋን ዌ ፌስቡክ ላይ አርግም ዲከነ ኖርዶፋ ኤ ዩቲዩበር ሬሲ ዋንጅሩ ጅራ ራጎሊ ቀበተ ሞንጅሩ አክቲቪስቱን አማ ነም ሞንጅሩ ካን ሶበበሬሱን በርባን ዋን ቀበተማ ካም ነም ንሱን በሬስን ዝትለ ለሞኒን ከሊና ዋን ንጅሩ ኤጋ ከነረጥ ጫልማቲ ወሪ ነጋቲክሰን ከመቱማዳ ከነዱባ ፎርዶፋኒ ለፈረኩን ጅሩሰን ፌስቡክን ሱየሮን ደፌ ድንተው ሜይንስትሪም ሚዲያ አድፈኒሳን ሞ ቴሌቪዥን አን ሃሎን ጅረን ተስገብይ ሱን እንደንዳ
ሰባይ ማሌን ጉማቺሳን ነጋፊዱ ከይሰጥ ቀበኒስ ኦላና ዳጀቹ እንዱበቱ ኦቡ ገመቹ በቀለ
ከይ ገባስቻለት እንዳይጋለ ደሳንቶኮ ወልትቡ የዘተኮ ይወካን ኢቱማ አከቺን ኮቹ ደንዳ ይወካሪሞ አከላፈቶ ከገሪ ጨቦቹ ደንዳ ለሞተ ወሎለን ይወካን ገርቱ ወልል ለማ ወልቹሉንዳ ዮሐን ሞዳምባሶ ደንዳ ከብዬ ገባሰራ መጥን ታይቻ አኩማ አዱኛ ጥጋለ ሱማናጋ ጊራገ ከሚ ያዱ ለይኒ ጉርጉዳን ጅጅረን ማሊ በኩፋ ጋዜ ተሳንቶ ኮካራ ነጋ ገርሲሱ ከባይል ፎርቱና ክለሰና ታገርሲሱ ከባ ወልት ቡይን ዘተና ዋልት ቡም ይሪ ወልት ቡይን ተጫታትሙ ከንጋማትሙ ከኒ ስርሚሶኒ ፍየረሙ ማሊ የተሰብት ከሰገዲ ወይላሉ ከባጫ ወረን ወልት ቡይን ዘተና ከሰት ይርማተ ጉንዱ ማፍአንቴ ከባጩ ከባ አንግ
Werara Wanisa Oromia lafa hektara kuma digdama caala irratti argamuusa direktorri direktoroota biroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dajanee Hirphaa ibsanii turan.
Oromiyaa keessa ammoo godina Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessatti ammaan tana gara aanaa 13 dandoota 130 irra ga'ee jira gaa. Kanaafuu hanga yoonaatti lafti oomishaa inni qabatee yookiin immoo irra qubatee irra deeme yookiin immoo weerare jennu kun gara hektaara 23 fi 328 akkas ta'a.
Mal hameen ofirra dhoortan?
Hanga kana keessa gara hektaara 22,276 mala aadaa fi keemikaalaan akkasumas xiyyaaraan illee irra rukunneetu jirra. Hawaannisi kun bakkaa bakkatti yoo xiyyaaraanis rukutte, yoo keemikaalaanis rukutte, yoo mala aadaatiin waan isa baratu waan isa jeequ itti gootee haara itti dhuftee yoo naannoo ooyiruu irraa akka deemu goote iddoo tokkotti gar tokkotti immoo godaanaa akkaataa kanaatiin garuu akka waliigalaatti yeroo ammaa kana haala gaariidhaan ofirraa faccifnee jirra. Rakkoon guddoon jirtu isa Oromiyaa yookiin immoo godina lamaan Harargee baasa Harargee lixaa kana keessa seene to'achuun baay'ee rakkoo nutti hin taate. Naannoo Somaalee fi naannoo Dirreedhawaa kan jiru kanatu bifa haaraatiin to'atamuu qabu. Naannoo sanatti rakkoo qaawwaa guddaatu jira. Isa sanatu gar keenyatti bifa haaraadhaan yeroo yeroo dhangalee nu rakkisuu jira malee isa naannoo keenyaa xiyyaaraan rukunneerraa aanaa qarsaa irratti iddoo biraa irrattis koordineeshinii geessee itti fudhannee warra xiyyaaraatiif kenninee rukuchuu jirra. Keemikaala kanas immoo warra kan makiinaa irratti camadamallee rukuchuu jirra. Akkanumas immoo motorized sprayer kan jedhamu dugda irratti baatamee isaa rukuchuu jirra. Namni hundumtuu bifa duudaatiin barattoonni mana barumsaallee itti ba'anii akka ooyiruu irra hin qubanne akkaataa kanaatiin dhoowwuu guutti irra jirra.
Hawaannisi kun midhaan akkamii nyaata yoo hedduu?
Hawaanni vooraasheef jenna. Vooraasheef jecha midhaan hundinuu margallee dabalatee waan inni hambisu hin jiru jechaadha. Yeroo ammaan kana Harargee irratti bal'inaan oomishti jiru oomisha misingaati. Bal'inaan isarratti nyaachuu jira garuu boqqoolloo hin hambisu jechuu. Gama biraatiin aanaa Jaarsoo Harargee ba'aa keessatti aanaa Kobbolchaa Harargee ba'aa keessatti illee buna illee iddootti nyaatee jira. Caatii illee iddootti nyaatee jira. Marga illee hin dhiisu jecha. Kanaafuu hawaannisi kun waan inni fudhatu gonkumayyuu hin jiru. Waan jiru fudhatee nyaatee deema. Kanaaf vooraashees yookiin immoo maayigiraatarii teest jedhee warreen ramannu keessaa hawaannisi isa tokkodha. Inni lammaffaan shimbiroo girrisaati. Inni sanaffaan immoo armi oromoo yookiin immoo sugee jennee kan waamu kanadha. Sabni kun baay'ee waan ulfaataadha jechuudha.
Dansaayyoo obbo Dajanee Hirphaa guddoo galateeffadha. Obbo Dajaneen biiroo qonnaaf qabeenya uumama Oromiyaatti daayirektaroota.
Dhuma torban darbee irraa jalqabee dhabamuu nageenyaa yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti uumameen barattoonni Oromoo lama ajjeefamuuf kanneen biroo hanga 13 ta'an madaa'u barattoonni dubbachuu isaanii gabaasnee turre. Gama kaaniin kamisa darbe kana yuunivarsiitii Gondar keessatti rakkoo jiraachuu barattoonni dubbatanii turanii ka gabaasne keessaa kunoo.
Yuunivarsiitii Gondar mooraa Maaraakii keessatti bakka bu'aa barattootaa dabalatee kabiroo irratti haleellaan raawwatamu barattoonni ibsaniiru. Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti irra deebi'uudhaan hookkarri ka'ee barattoonni bakka mormii nyaata lagachuu geggeessanii teenyutti dhakaan nutti darbame haleellaan duratti raawwatee jechuudhaan himatu. Kan barataan Yuunivarsiitii Gondar mooraa Maaraakii reebichin irratti raawwate jedheen jalqabna.
Gaafatti dhataa galgala ijoollota loo barata waggaa arfaffaadhaa seentaatti seenanii qajeellanii naannoo Amaaraa jechuudha. Tokko isa tokko cuuphedhaan waraananii isa tokko immoo sadarkaa lammaffaarraa sirraa bu'ee miilisaallee baay'ee qabee jira. Amma hospitaala riisiraalii Finfinnee galee jiraman Miikiyaas jedhaman tokko Nahoom jedhama. Miikiyaas waraanamee Nahoomii achiin darbatame.
Yeroo mucaan kun gamoo irraa darbatamu yuunivarsiitiitti dhaxxaniin iyyanneesin maal jedhe bulchiinsi yuunivarsiitii?
Bulchiinsi yuunivarsiitii illee kalee dhufee illee gamoo cabee sanallee ilaalanii turanii furdaa cabee sana. Karaan dhibee sanallee baay'ee cabee jira. Suura isaallee qabannee jirra karaa wanti sun cabee karaa mucaan sun bu'ee jechuudha. Baay'ee sodaa guddaadha qabnaa miti. Amma kanaaf yookiin federaalli qorti nu eeguu qaba. yokinimmo humni haddata isaani oliyu ta unura madamu qaban dagenne seenyaf je sun darbanna nuti kale selle jo link classin denne ture so darra kan kae chuda arra sitti hufeer ma jo leyo classi de manu jo lera ti daga darbachu qane jo le aga dormi tari adu fani
eu kan daga darbatu
kan jer qaba classi ajo ler e jo le baratu tu mada kan nan mara kamiti baratu qane tu daga darbachu qane jo lera ti chuda sana boda du ti garatu ku ti denne ga dormi fuura yo nemi ti yalla tokko e jo le kenya sati ani qabadda bakka yo qana misimine yeneno tiyo mari rajurachura ijolden su ufain dagano rutijel qabani yo san dagam tijel qaban liyun aidisi moddu manure bujel qabechura ijolle fundra gore ijolle san tindibatu nuinimmo gochen tano gatibichadole ige heddu qangale yarachura baka barata university kana gatti yo ganna ijolle romo ta aleta ega tikenya garafe qamolan tilenu yesu umna hadda kana tini baaye su kanne same balan guddarage gutane yara dibida le bakanni jirun bennu mara dagale yichu dagenye ani jako tinar gera yero ni midamo na direct da baaye ni qam guddar akabira sallechu
makan saenyu
tasfaye daman do sanatti baratoni nanno sanammo san lijeeli kana wajin tawudan gidalo mina yuwanta gidam sagale dagisa turan
sin kan surukute ew
liju ayi ana fi riota ko heddi abaka kan sammi dami jirani arka mirgara baaye na kutani ni dubda siyara le baaye na kutani baaye ni dami jirana ma baaye na kutaje murata se klinika tikka jiran mille wan sagan baaye mana ma fungu do gam te iga yero sanatti tikko karabatu gochu raf male
Barathan University waldiya tokkolle akkasum hala har university chake satti umame rebicha barato tarattra wata mejele akkasittinu fipse
arraganama lolata ture
lolakami
nete guya afuriti ana bunajira dormi ke sabane nyata slagane dirra ejo tinyata lagane dirro tumanni amara wal gurmeshran
baratonni mo
ay baratonni se umanni se liyunaili polices policing gibbi sikindomani gechara tokumadan ijolle nyata nyanetti ijolle korake se gubbasotti aga gura wolani
isen esa te sani turtani morad ma university cha kesa
nuti dormi sigalan jiru mora ma university kesa te waliti kalamne jirra goda kesa kechada nuti ba nuti anga barata kuma afuri fitibashan intana tilmamani akiti waliti kalamne achu majiranna nyata sani sinyanu agabu guya afuri fijolonni nyata dabani tu dubaronni bayen warka kufa jiru darara kana kesa te mo kan sani daganuti guran arra gababan wati wantinu ra gajiru ummata amarati ata sani ti anga polisi sani techada umna kendo medani kanisani ngara ijolle sani rukdana rada aganu tidarbacha surani lubbu kenya fu baye sedanne kama motum marrasi le dimme ukeno asosi fejira kalesa nuti singenden demno nungedani eshi sinunu gatteni yentan nuti milake singelatte dunna sinabba kenya oromiya radu sani milake singelatte dunna jennan eshi satila marukenna nike dimma kana sinisumura nungedani achuma nijela dokotani bedani nuti singelakke dunna milake singelatte dunna ne ito bonyu ito gangalanno jolle ndirba kenya to belani senti fana kala turani lala turani
akkasuma sinin jadani demani
isani wala garra sati lama qofa nu kenna nu jirani
oromiyan ra warra dufe chura
oromiyan ra dufani nama futani to singenne ndenno nuti kanumne oromiyan ra kan ergamne sinig denne su jadani no gowom sanitu sati lama nu kenna dimma ke sati lama ke sati sinin fura dai tu no gowom sanin warka demani tilanu singallatu no turre mila sani jalatu kanumno sambrat garu sani mo mugatani demani
acha sindebine sati lama bod
ndebine ega turre angara ganamatne nga sadia puriti ega turre
university no maljeda uiniyetani singafaru kutana kasisin ratratu
nuti bari sanet kare yetu jemmerre guya sa dindu ayenne yenne onanni garagari nulalu lenjuru yenne turre undu makama undu matti yenne ra santibango dinale do fetture garu wanto kono gutundendeni kayon ke yenne guddan samuti baranda sinkam no yero kana lubbu ke yenne basu daf mati gara mati ke nyatti debu da tambarbanno mati ke nyatti mobiya nuchala baaye kan sanjin kamajrani ito biyetti demine nuti awi gudda kam nagaru namne tokko akka ala banu akka university ke sa kafe le demundendeni university alatti bawdi sa techara kafe demundendeni arra jolonni ke nya tiku mantanan nani kan sana gagurani iddo to kosetonan ummanundumtu niyachu da kambarbadu
warra oromiya tinimnesin
qam oromiya radope rakko kenya kalesa nuwaddi lala ture kalesa ofu masati filleta rakko kenya argera oromiya tisi yennera namni to ko president oromiya sun da gaun dandenye maybe kalesa tada ummanni tigray barato ta reshile baranan kabu sineri nu gra kaba kalesa erge date ture basi to ko garu motumma nanno romias me motumma federalas wantin nugo chaajiru tokko injuru
amma halli mora sana ke sejuru man fakkata
Ali Morasun Kesajiru, Gava Moti Baye Sudachisar, Lubukinaf Arayu Mabulumbin, Makama Kalakati, Panjurunuti, Santun Jurach Tajra. It was an Injirani, Baratoni, Kuma Afrik Behentitan Mamakun, Juno Deya, Dutoma Kalakan Jurachubati, Makasani Panjur, Alkani Buja Korasan Kesati, Kanwegajiru. Makalakara. Ini semua ada kenyataan uia darah biaya kenyataan galukan berbanding.
Ministeri Sainsif Barnuta Sadarka Olana Kalesa Ipsa Sabahima biaya kesaf kenen Torbe University Waldea kesat tulis tebu insa umamen lubun baratto thalama darbu akasumas University Dambi Dullo kesat temu lubun baratato kodar butanse University le hanggato kesat Barnoni abacu malatun je kumsan le mulacu tuk ejra. Jek amakana kankasanis, baratota utunta in kamuti, baratafakatani, Garamora University Senani Jachuran, Minister Deitan, Ministera Science Chief Sadarka Olana, Dr. Samuel Kafle, Ifsaniru.
Tamari Matoka Yisarapu, Tamari Musiora Dibini Matu, Itamari Matoka, Forji Dasaratu Misatu.
Waraka enyuma barata hatani, barata fakkachun gara mora kasenan, waraka enyuma baratota forji dihu jachisani kanufan, madlek an kan deggeran, Baratun akajek aman kanguran, acuma baratota kesal le kanjuran, barata kamfakatan garu, hoji barata, kama hino jendetu jira. Baratuni dormit abani akabulan, akantas gabofnef, nano wal tale aman titta kaulitek abaman, nyata kalagatan, humnotanaga eksisan walin, akkaulitibuan kama nituttuk anjuru. Morat a alatuamani kalenjisan, yokan singafatan kanadebisa jechun kamnik ajel famakin nutu jira. Amota kana gudan adda bafamani to anna jala ol famajiru carrakanan harkasani baratto ta kenyarra akkakasan barbanna jedan Dr. Samuel akajadan itti jollen gara university nanno radufanit akkaramadamanif gafin esan ojirra ol famundan damu sababin sas halijiru to anna motummatin alamiti matin yaddeun qabani jedan
Kan University Waldea kesatit ay mormud ang dirato ni magala Waldea hirira na gaba anituran.
Kamarun! Bosa University! Bosa sa Tarangisit! Bosa sa Unat! Bosa sa Mot!
Torban kana University Waldea kesatit walitibuinsa umamen maati warra lubud abanif jajabina hawina jadan. Jiraton ni magala waldia hirira haragagesan aje chasa na balale fachun to kumafu amichadiesaniru. University fi baratto tarra bekumsa male aje cha to kumamale adanche chitu barachu hink amnu jataniru. Nama jesun injifatamod akan nenjet anis nijiran. Kantiban magala waldia obo Muhammad Yasin akadubatanit.
Yeah, pitch, you'll dia kataman, Kazam Malfu, Yamaran has Yemmaukin, Lagargindamu yet.
Walitibuin sekun magala waldia chesi umatamara kabakabu otontane, fed ina mota murasa rat kank iyafatefi gochabadi, waliwa jinjirenya kenya kanyatu tokumma kenyas kadigu wantef nibalale fanajet aniru. Ummata oromofi amara gidutti jibbafachasuf walitibuin sa umuf kamun nifedan Shirat at anija chudan kanti bankum balale fatanijuran. Kanen gocha kanati hirma chun shakaman, sera durat takadiatan gochun, chasan na genyak orata akajur, kanafis hawasni magalale steak amni ilalatu. Tarkam fin sirrin akafudatamu sochi gocha akajuru ifsanijuran. Hawasni magala abbotina mantifi manguddonibiya, Bakabuton ni hawasa daldala kanen rakkoni ragae gafachudan jajjabesani baratonis akatas gabbaan gochun waliwa jinjira chukeny agarsisuk abna jadaniru kanti bankun. Baratota University Waldea walin maringa gefa muharrakan itifufeyotaw Oromia Ministera Barnota Sadarka Olana Arra jillergaman harra walakesa guya Waldea Senusani Universitin Ipsejra jachudan Masfinarrage Dasirra Gabasir. Gamakani Baratoni University Jimma Kanem bulcisanano amara radufan mora gatisani akambanef gafataniru.
ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል አባፊጣ ይመከኔ ወጥቲ ዴቪናስ ኪነኒ ጅሩ
ጆሌኒ ናኖ አማራና ዲሻኒ ፓሁ መለቶ አገራን ጆሌን ካን ወልቆስኒ ዘደገና ዴቪሱ ቀምና
University kisatti
barnootni kennaman jiwarra jolle nanno koromiya da inspectore gaafi san halana gaadan mudiye sani jiru gaafi sun externali da bayina garu gaafi sani ageenye mari wali wale karana gaadan de fadda ala garu versisu institution parpajirada kan jiru da
ri baratan duguma hidame jiru jira yero amma kana barata mani da jiru jira
ega yero hebezi naga tenchu hasa nama walitti busu banano amara sirra barre samichira men shakame kan kawa men jira kan dai ra kamattan se share gode amanera kanafo imo imostin chera daba so warra akas badirat hirmatan warra adensa baru persisu kan wangu batti wolchetan disiplini nan ini lalla misani disiplini na kemisa merkanau dandaun nyata fidu gati ni cidemu dandaun bakacci sun barbaca wante dara polisi disinera ambra serira ratti utan rakko umme karachufu kadadar bachu irmatan qaba manero koni bayen wolchitaten kanade wante harakasitin aneda kanjiran nejo
beretto tamai kato beretto tikunne
atakachina
ሽመለነና ማ ፖሊሲ ሞራብረት ተልተመንጅሩ
ያጋማት ሪፖርት አንቀብራ ተመረጠ ለማንጅራ
የሮሮኮነ ከና ኡመሙ ዋን ጉደሙ ከበጀደኒስ ዶክተር ጀማል አከስቲፍሱ
ወጥማን ሰክሬቲ ወረቆታ ናኖ ሞራሲስቴ ናኖ ከመጡ ወሲሁን ዳቶ ኤክሲሶን ሙርቴሳዳ የሮሮኮነ ከሲ ኡመሙስ ደፌ ተካፍ ብረቹታን ረኮን ዩኒቨርሲቲ ብራክ የተጠቀነት ደፌ ፎርማት አርከቱ ማለት እንተከፈይ ሶጂ ተጠቀመይ ሶት ማከናጁ ኮምፕሊኬት ወደነችውዳ ተረከሰት ጋ ወጂና ከሽውጭ ተንቀው ለማፋ አበረቶኒ ዋን መጣም ፈም ዋን ሆዱ ደበርፈም ዋን አካታኒ ገረቦንዳ ዲንተላሚ ኢላሉ ካዮን ዩኒቨርሲቲ ትክዱቶሙ ዘርኖ ደበረቾዳ ማቲ ረከተ ሳምበርቺሴ ኢሳኔ ዶጉዳት ኤኩሰን ኤዲሳኒ ሙቶዳ ፈልዩማ ኢሳኔ ኤገራኒ ናግማ ኢሳኔ ከለሰኒ በርኖተ በርፋችሱ አርገዛኒ ካለት ባኒ ለሚ ቢያ ያፍ ወቢቶ አኒ በሁዳ ከነረጆ
ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎቲ ጋፈው ይጣታጀቾኒስ አክለኮስ ኢትዮጵያ ሰዳስተኮ በረኩመ ለመፍለመቲ ሉቡን በረታቶኮ ቃማማ ፍምቤ ከምኔን ደርቡይሳ ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ዶክተር ለታ ተስፋዬ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒጅሩ ሃለ የሮ አማ ዩኒቨርሲቲ ቺኬ ሰተርገሙስ አከስቲፍሱ ዶክተር ለታን
ያኖ ላንቺ በረታታኪራ ካርቶቲ ምራንቲ ወልገዲ ግራን ወርካኒሞ እናን በፈረዲ ፋይናንስ ወንጅሩ ግዱቁን ከካኒ ያጥቀይ ንካለ ለገዲ ጋር ከለግዱቲ በረታን ተቆቁሜ ትልቱ ደናን ሰለዲ በረታ ከኔሮ ይላሉ በረታን ኩለከተሳ ዲጋቱሬ ከተለው ቡኒ ገረክሊካ በረቶታ ከንሞራኬ ንገዲ ግዱቲ ከተሳ ባየ ዲጋቱሬ ገረ ሆስፒታል ለገዲ ትላ ሳቲ ምራተ ቦለቱ ያደሙ ማለት ይሱንታ ከንደርገ ይቹዳ
ሃሊ አዲሳ ጉያው ይጣታ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ከሰጥቶ ወሜቱሪ ተስገባይ ጀን እትጋፍተማን ሰብቁንም ቲፊ ኢማላ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ኦቦል ቀባ ሰፋ ነሞትኒ በረቶታ ጄሰን ስቴ መዴሰን አከሴረት ጥያተኒ ፍሪሪ ጋፈቱ መጋላምቦ በረቶተ ሰርካለም መፋስ ቆባይና አከሱመ ሸዋሊጣ መጋላባኮ ቲፊ አረርጌልጣ መቻራት ግግ ይፈሙን በከሜጅራ
Radioon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa bor walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.